ubuzima icyubahiro cyawe kiri mu ntambwe zanjye zose
muri wowe ndakomeye muri wowe ndashinganye muri wowe ndanesha yo, yo.